Monique Mujawamariya ikaze kw'ijwi ry'Amerika.
Urakoze cyane Venice.
Icyo gihembo wacyakiriye ute?
Yewe icyo gihembo nacyakiriwe nk'ikimenyetso cy'Imana impaye ko ndi mu nzira iyishimishije. Nacyakiriye rwose avec gratitude. Sinibuka sinzi neza uko umuntu yabivuga mu Kinyarwanda, ariko nacyakiriye nshimira n'abandi bose cyaturutseho, ari abatumye ibikorwa nkora bimenyekana, ari abatumye abanyorohereje bagatuma dukorana. Rwose igihembo bakimpaye mu izina ryanjye, ariko ni igihembo n'ukuri umuntu yagize kikagera ku bantu benshi.
None se ni ibihe bikorwa by'ibanze by'ingenzi umuntu yavuga ko ari byo bashingiyeho baguha iki gihembo?
Yewe bahereye ku byo nakoraga kuva kera, batangiye bavuga nk'ukuntu Amnesty International yanyitaga, ariko urebye igihembo nagiherewe ko ari Organisation Mafubo imaze kugera mu bihugu 47 ku isi yose kuri kontina 5 yose, abahari abamambure baho bose bazi ko Mafubo yavukiye Montreal. Bazi ko Montreal yatumye mbasha kwisubiranya no kwiyubaka nyuma y'akaga nari mvuyemo mu Rwanda mu kwa kane 1994, ariko uyu mujyi wampaye ubushobozi bwo kwiyubaka, pa ubushobozi materiel me amahoro yaho, urukundo rw'abantu baho rwatumye mbasha kugira imbaraga zo kutagwa ngo ngwingire, ahubwo nkongera kugira imbaraga zo kweguka no gutekereza abandi baba bataragize amahirwe nk'ayo nagize. Urebye uyu mudari nawuherewe Mafubo, kuko Mafubo yakoreye isi yose ihagurutse Montreal.
Iyo mpeta ni nk'urufunguzo, urufunguzo rufungura imiryango myinshi. Uzayikoresha ute? Ni iyihe migambi urwo rufunguzo ruzagufasha kurangiza?
Nibyo koko ibyo uvuze, impeta nk'igihembo nk'iki kiba urufunguzo rw'imiryango myinshi, kuko gituma abantu abenshi mu bafata ibyemezo, mu bafite n'ubushobozi, bakumenya, bakamenya ko ufite kuba wakwizerwa. Kuko iyo bajya gutanga impeta nk'izi ngizi, bakora gesture cyane zicukunyutse zirambuye, ku buryo udashobora kunyerera ngo ucemo ubone iryo shimo. Niba uri umuntu ugendera ku binyoma, cyangwa niba uri umuntu udahuza na gahunda bazi wavuze, ibi bizatuma abantu benshi banyizera, bumva ko nkwiye kwizerwa, ko nakorana n'umuntu akaba azi ko agiye gukorana n'umuntu w'inyangamugayo. Hanyuma ikindi nanone, uyu mudari wazambarira n'uwo gukomeza abandi bana, abandi bakobwa, abandi bantu bose, ko ufite umutima wo kugira icyo akora gitandukanye n'icyo abandi bakora, ariko kigirira akamaro abandi, yarakwiye kubikora. Kuko niyo byaba bitamenyekanye none ejo cyangwa ejo bundi bizamenyekana, kandi niyo bitanamenyekana Venise, ukuramo ishimo ryawe ku mutima wawe wo kuvuga uti nk'umuntu nakoze ibyo nshoboye, nakoze ibikwiye kugira ngo ngire icyo mpindura cyari kitameze neza kimere neza. Noneho
iri shimwe ubonye warisangira gute n'abandi banyarwandakazi, yari abari mu ishyirahamwe Mafubo, ari n'abataririmo?
Yewe kubasangiza kuri uyu mudari ntabwo bisangora cyane, kuko ndabizi ko bizi nkunda gukoresha cyane urubuga nkoranyambaga rwitwa Facebook. Ibyanjye byose, ibyo nakoze, ibyiza, ibibi byambayeho, byose ndabivuga nkabishyiraho, ku buryo hari abantu benshi, hari abakobwa b'abanyarwandakazi benshi bakunda kunyandikira, hari abandika ku mugaragaro, hari abandika banyujije kuri ntuza personeli, ariko rwose barabizi ko mbasangiza iteka iby'ubuzima bwanjye, kandi ufite umugambi wese mu biruhande kugendana nawe kugira ngo azabashe kubisohoza. Hanyuma kandi icyo nashobora kuvuga ni ukuvuga ngo banyarwanda, banyarwandakazi, tujye duha agaciro akazi k'umuntu. Iyo umuntu yakoze ikintu tukemere uko cyakozwe, kuko nk'ubu nagira ngo nkubwire ngo kugira ngo mbone uyu mudari, ibikorwa byanjye ntacyahindutse na kimwe, ibikorwa byanjye ntacyahindutse na kimwe ahubwo ibikorwa byanjye byamenyekanishijwe n'umunyarwandakazi. Umunyarwandakazi witwa Ariane Mukundende abantu benshi baramuzi kandi basoma ibyo yandika. Niwe rero wicaye ngo aranyibuka. Ariko kati umuntu witwa Monica Mujamari anajya kanumva ari umwana n'ifoto ye na Clinton nabonye qu'est-ce qu'elle est devenue ajya kuri Google arashakisha. Bien entendu Google rimuzi ibintu byinshi cyane byanyanditsweho kuva nagenda inahana mbere yawo. Ariane aricara akora umwandiko mwiza mwiza cyane ku buryo nawusomye muri za vendredi ze de gratitude. Narawusomye nanjye ndatangaye ndafite umwana w'umukobwa nijya avuga kuko yavuze ibyo nakoze ariko abivugana urukundo abivugana kubaha abivugana uburyo vrema buri muntu wese ubisomye bimugera ku mutima. Iyo nyandiko ya Ariane rero niyo umuzungukazi witwa Joanne Deroche n'inshuti yanjye kuva imyaka 17 yasomye ngo aravuga ati Monique burya twabanaga ibi byose warabikoze kuki tutabizi kuki tutabimenye. Noneho ndamubwira nti ariko se ko duhura tugasangira tugaseka nari kukubwira ngo uhagarara kubwira ibyo nakoze koko ati yewe ati ntabwo bigomba guhagarira. Ubwo Joanne Deroche ahereye ku nyandiko ya Ariane Mukundende akora inyandiko yuzuza dosiye byamufasha amezi atatu arangije arambwiye ati dore ibintu uko bimeze ubyemera utabyemera ngiye kubitanga kuri Ordre de Montréal. Montréal igomba kumenya ko ifite umugore witanga nkawe. Arabikora evo na le resulta nabonye umudari wa officier de l'Ordre de Montréal. Abo bana b'abakobwa bombi bazi kurokana saravalo du travail des autres.
Kenshi abahawe imidari basabwe n'ibyishimo bagira uwo bayitura. Wowe by'umwihariko uyu mudari wawe utuye nde?
Uyu mudari rero mutuye abana b'abakobwa babyariye iwabo batuye ku musozi wa Mbazi. Mubatuye kubera ko muri iyi minsi kuva nabonana nabo kuva nakorana nabo kuva nakwirirwa nirukankana nabo umusozi hirya no hino dushakisha ibisubizo by'ibibazo bahura nabo nibo bampaye imbaraga zo kumva ko ubuzima bwanjye bufite agaciro. Abakobwa bo ku musozi wa Mbazi babyariye iwabo nabo bazubahwe uyu mudari n'uwabo.
Monique Mujawamariya ndagushimiye cyane kugaka kanya uhaye ijwi ry'Amerika ukomeze wishime.
Urakoze cyane Veniste na urakoze kumpa kanya ko kuganira n'abanyarwanda kugira ngo bamenyeshe ibyambayeho n'uko mbyumva n'uko mbifashe kandi rwose nabugabo bashobora gukora ibyo nakoze kuko nta gitangaza kindi n'ugushaka no gushyira imbaraga mu byo wiyemeje gusa.